eden hande alan nogay 9 avril tan 2022 bien hono kala cakite yontere bien acti des jeunes na wadane non busman nyaali bulno madda
alhamdulillah jatto ji alla sa be se ay kenya ayuna tampa ga na jirma ma hande nay na tampi sa dede
a sallo hande ga
e kabaruji bi sembe majji ani en kala hala duko e jenno ji ko woni hakkunde tayere e kiliya en le o wattu ko e julde badi ko sabbi binin don e wi kambe tayere be yo tajgul kurangol timmatangol kabaru tarik en kala hala jamma laylatul qadri o jamma nafa mawdo wodani alsilame en keban jabu hedoni koro mudun le ngal journal on jamma goto sukabe hewbe ngatta dewle mu benna e sukabe kolitiwi de yodum jamma mo alla horsini sanne modibabe ne kolitiwi wala fuku du jomindirde dina hortinende on jamma en kittinoto dinanke goto
Ousmane Nyaali Bouli hono biida ni yontere fadde julde Ramadan kiliyan kanye kambe tayrembe basi ana imoton hakune mabbe batte be do heba kadle mabbe nyohade
kambe kiliyan be e be kayfa tayrembe wiide teddinta adi mu benna be en du koliti wiide yo sabe tajgul kurangol timata gondugol wadde do bamako do an wayta e faydi kadde leedi no wori ko sembe seko fa be dirade fam kedan Mohamed Ali ko hebini en do faccitango Umar Waygalu
isa debut
mimi wadde kadule tan gidi kenya fana de ni jaga timi hunu sabi dum min yobi makalsi mo hanu hukude ma hunu fuji takasi
ido yo halaji jonkadle goto mo weltaki e nyoho mudun yoga e tayer mbe fu kolliti tajugol kuranga di lati sababu mudun
la kutude tajugol kuran on wongo torre amen san do an wayede sawi fa en ngay didi do ko amen gollude tajugol kuran torre amen fa wala sedan ga kilam en dum lenki famde amen soni kuran taji an wana ta sabe jade bonna masinga amen di
bestation
do tayde fu yoga e tayere en ka kebi dabare ju goddi kasen
man sin hande fu kuran tan kolta ko pour nafde amen handen yo soddi groupe électrogène
fardido tidalaji hebenede jogala tayere en be ngadi no dango fode la motino hebana dido tidalaji jogala
hare ko jomare nya to sikasto do sukabe lukube bami aniya himnade nyalade cenam ngalurende
cenam le cuudi lekol di non sembe si ko dun ko watta le cuudi lekol kewdi le leedi meden di fanda mudun yalla cuudi lekol di na la ba fa gasa horbe cuudi lekol di kany kay ana pabo e sukabe lekol do golleji mu ben ha kambe ka kambe ancien ka kambe muselembe be koltiwide dun ana way tanude golleji mabbe fa bidire ne fam aniko christian dako hebe nindo faccitango Umar Waygalu e sita sidibe
yewtade yel hono cenam hani hebirede idum ko yimbe le hewbe jeli dum wadso sukabe jokolbe le cuudi ekol on gondi ton di ngadi dido imadraji le ngalure sigasonde
lente ko tawta on e fitide fitide kon fer damudo labon tunde di men wadado klel godon le hitana
yoga jenginobe mbiyan beltili dido golleji wobbe do kolliti dum tannan hono kabaru janne mabbe de worri kedde mo kanko no dirte Aruna Bamba jengino to sigasto ko mo sifido hen
kidi
fukada do jandel dobbere ana hani tinnaade
Normalement
mi tiji do ko wadata torrafu li kabaruji han jangineede li hitanade sab deena e golleje hana burde nyolmen goto so wala ni muslimen jati yo yida jangunde
travail en je yotre men minimag Ousmane Nyaali Bouli hare ko jom wari mbi premier sugar kukala magan wona yasu cnt do woni alkamsar jabrende noga gugo avril
e non jati sembe sekko be noddirinoma yalla be dar hedun ko gouvernement hebi gollude tiagal ko be kolite anyaaji mabbe li lebbi jena e joni hedun hakkilu sukabe do go wullitango anni ko kalifa goote hebina jabudu faccitango Umar Waygalu
yimbel wombe leedi ndi kolitiide beltiki sanne ko fedde CNT de noddi odo horejo premier ministre be mbiyebe gikkini gikkelobbo kadu e tayde fu yoga mabbe hollitiide weltaki jababuji di premier ministre hokki di
on a vu que
mi yihanne diam kan e deejere ana hebele ni kudde war ko buttiido na aran yo hewtide leedi fu hore mudum malin ko fu handen ana sey e golleji wada dido sabde na homa fu ana joodi ana domin handen hudun be lam ko be lam hakku ndiraw warta hala dum ko homa fu lamdato le gaajateji ami wattede non feso kabaru yidi fu hala ga fallabi mide andi ku hey majjige halama
véritablement
kanko lami do fedde no dirte conseil national de la jeunesse le leedi mi de hollitido o weltiki sanne e premier ministre o konoda yes CNT kedde mo kanko no dirte Abib Dako kanko lami fedde conseil national de la jeunesse le leedi malindi ko mo sifido hen
laamu ngo wonde muudum muudum ana wonde wadde golleji mawdi jogidi sem min ngi mi andi kulleji heewdi e waddum li laame ba o gaddu e tawede fu kabaruji goddi kasin ana han ewitede fa gassa
deja validé
wakande kanko horeji ministre embe o wonno yeso CNT o hollitiwde ministre ma golleji muudum di kuyidintinte o wihi du ko wiya fa laamo yaltale fedde sedia wonde hejjoji dadda kata fen
Ousmane Yal Bouli ben bangal tariki meden chakita yontere maman hala Lailatul Qadr.
Lailatul Qadr din al-Islam ana jogi nafa sanne e wi docteur Mohamed Maiga gondo e fedde association initiative islamique pour le développement du Mali le o jam woni ko qur'ana jipina kedden ko wi Adam Amadou Haydara do faccitango sitati dubbe.
Lailatul Qadr yu jamman feccore o jamman ana jaba homa fu jang qur'ana jipina dum le o jamman goto wonko Allah waddata kodroje ko haani hewde bani adama li hitane kessere hunde fugo haani waddade hitane o jamma wonko Allah feccata dum jamma lelete kadri ana hebe li balde sappo saktreje lewru korkaru annabiji muhammad sallallahu alaihi wasallam o wi alislam ana haani tewde jamma lelete kadri li balde noga e go noga e tati noga e joy noga e jeddi fa yottade noga e jene lewru ramadan
usman nyal bulen ben dewle hewde dun habbete nokkuji kewdi
be sukab jogolbe cultivide yodum jamma mojjudo sanne dinankoɓe ne e wimu en wadde dewgal mudu le o jemma habbaki e dina alislamé kedden na Umar Waygal e sita sidube
so tawama debbo kando hurtade o kadle wimbi dun gorko o kay kalmu saddaji ko hani wattede e valise o wimbi dun kanko noddirteda Hawa Kulbali o yukko be cubiri jamma noga e jeddobo o yodun jamma cubaado non kanko noddirteda Jawwe Sako o hali kolati sabab mudun
ce inni ci signifie
de nyalane yo hunne momne le dina aslama so degon wadama de nyalada atama yemiri mo hewata sanna non naton degal aslamako mi le tijji so ka lama so kore wadama dewla an ma wadada le mudun tan so debriji tadama
yoga andambe kabaru dina kay kolitiwide wadde kurtungu le odo jamo wala fudo dun yali hadisaji di be bihi du dun wana ko hada docteur mohammed maiga goto e pelle kumide kabaru yirwere alislamako kedden ko masifi do hen
kuyo kulleji fina tawa di kan e dina Allah yehi talawol godon jamman lelete kadri yo nyalane mawne so neddo lewi Allah o jamman an heban nafa mudum e baraji mudum du ana nato sabe onan de nyalade dewal ke hana wadade hen fey
e biya eden duono be do anibe natuti e dewle yo lando moddin
en jaha yotor meddan haru sembe chaldi Ousmane Nyali Boule mbiyan saison 2021-2022 championnat leydi ndi bangal roɓe fuɗɗiti mbiyan ñalawma guɓo kay mbiyan waɗama cakte yontere ƴaɓɓina nde
e non jaati sembe segu sa Allah leydi nde leyɗe piɗe bingaji ka lowama fa lati ñande e maccigaji jeego gaɗno ley on ñalawma arandejo
nden holta wiide Ousmane ndi kay mbiyan fi sabali fa nawi baddi sappo e ɗiɗi e maire nden no men ice police dun non ko non fi FC badde nya sappo e go'o e gotel Ousmane Nyali Boule mbiyan le kedde leydi ndi ñaloma jooba dum 5e journée championnat le région ngaji ɗiɗi woni Ligue 2 mbiyan Sikasso mbiyan Fiama le ñalade sappo e jetti lewru avril dun nden no en bawi jaati hokkude jawbu jogaji min mbila Ousmane Nyali
Boule non jaati attente sportive Kuchala tata national Sikasso Sophie un de 0 AS Alasson Kuchala AS Medine de Sigasso ngadi 1-1 ISA Yoroso FC Drissa Kone haydun D1 AS Nyena AS Sofa de Bougouni ngadi 0-3 AS Stade Nassigasso Black Star de Bougouni ngadi 0-0 ISO Bougouni tapi Stade Malien de Sigasso CB à 0
dum woni latake basket
hay wadda don
harga jom wara milat dum timinta ne kabaru jamme hande
dide non jati sembe sikku sekrabe gonno li malfu e mangal mudum en jouti on hedade kabaru ɗi kedde heɗade ɗo e seeɗa tout so gueren wara jokkinede wassalamu